yoolka gudajara bila barakeysan ee ramadaan iyo waliba siyeede kurango lonko dareemahaye aano gaala ee suuqyada magaalada baydhabo taas oo qayb ka ah waliyaabo sideedke lan isticmaalo bilon gudashii waliba galaaski aano gaala u sahata ruuge 78 kun oo dhikanta $3 meela markii hore galaaski aanad u sahada jari 14 kun oo shilin Soomaali ah hadaba hanu kumide bulshada ka nool magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waliba ay ku hadalnaa sadiyo hadaan arag hayaan qiimo hadal shalsiisada oo aanada geela
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magaalada Meela Ray Mustafa Abdullahi Mohamed waliba aanada idinka gaalawti siyeetun kun ya galaaski aanay aan geela la siyaahay awl waliyahay tii xalunku waa la siyaahay awl jiilalka shaani lahayni haddana hadda maaragnay roobabka qubadeen mootooyinka oo jidid ka hormaray korn dartiya iyo sarmalaanti oo dadka dhoncaanan baahanyin aanadi walaalo nigaalato insha Allah taala dadka aanada sheena wali ba lahaa iniyo maaragnay maadaama billi naxariista la deeri iyo ogna xariisadaan umado maaragnay ogna xariisadaan iyo on maaragnay in fududaayo macnaa qiimaha ragisii on ku dhukaan tuulooyinka oo maaragnay oo baydhow kala dhow yaal qashana ila iyo doy ila iyo inta buura ka weeyd inta dhatiyo ku bakoole jeel qashana marka mootooyinkii ya wali banagadeena maaragnay dhigadi amar waaye haddana hada dhigi jarta alxamdulillah ilaahay naxariistis roobkeen ugu wadi marka saasa sheentii in male
badan kooy dumbaadi walba ma injarna ka galaas meel kasto aan talaka gadeelay eeda la barakaayato hoola irmaan hayni ana rohay dadki mootiya wadaay saaska soo saasta ka galo er baadiga bashala ii geek ad geek sedil grooba torobaatan ka jeenaa liidin wana rajidi tesir kun diida dadki reer bay doon walu ku gadaa male si ay tuu bilaa ramaa golaada ana an boori gadaan yeleen ad dibkaasa teegin ilaahay ad aaran fi aan le beedasi saaslay toogaa
oo neegaalowti adan aanadi oo soonkan leeligi soonka oo bishii billi barakeysan roo wana sagaashun kun bool kun siitun kun siitishan naaray mal fadaa yarid mal gaddu kororid wana soon rigid way ki jira sooro way fadaa yiraabsi li fadaa sooro li fadaa leedada ebaadi may bakoosaan antiyo wala aanadiyo wala rigisa aanu galbisho kaar sheega
era maray aanadeeda ninka qalawti ana oo diwaantu ku koy bajata ray markeen baydho kooyin diwaantu giiba markii roonaytii sare ana siyeetu ku wala gadaay ah baadiidii mugo gaadlayta badaa